አሜሪካ ለለባን ወንጌላ በከማ ሪቨረንድ ዶክተር ቢሊ ግራም ሮቪደር በጀቹን ቁርአን ለዲደሚ ተኩ በረኩመ ለማፍኩ ደሰደት ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ሰገልት አዱኛ ከናራ ዱአን በቆታን ቢሊ ግራም አፍሪካ ዳቀቤ ላቲን አሜሪካ ኤዥያ አውሮፓ ማራኬሰት ገማ ቴሌቪዥን አፍ ኦፊሳኒ ሰርገመኒ ምስራቾ ወንጌላ ኡመተ ሚሊዮን ሄዱ ተለለበኒሩ ከናኒስ ልቡ ሄዱ ገራ ወንጌለ ሰጃል አተኒ ከን ክርስቶስት ሀወተኒሩ ቢሊ ግራም ጎርሳ አመንቲ ምቹፍ ጎርሳ ፕሬዝዳንቱ ተአሜሪካ ሰኝል ተዋደምባሲን ፍረነማ ማራቱራን ስርናያደኖ ከበጃ ከነሞ ተጥቆፍ ቢል ሰመነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ካፒቶል ጀረሙ ከሰት ገጌ ሰሙሌ ጎዳሜራፊ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስርናያደኖ ከበጃ ሳኒ ከን ቢል ሰመነመረ በከቡኦተ ኡመታ አሜሪካ ረት አርገሙዳን አከስጀለን
Today we give thanks for this extraordinary life and it's very fitting that we do so right here in the rotunda of the United States Capitol
har jirenya ajaiba ayyana qabeesa kanab kabaja kenya ibsidan har bilsa marmare capital bakka senan ummat america bareda kesatti walge kesatti sirna kabaja sanif gitugagesina mana kana kesatti american biye kadannadan jiratte tawshe yadannan
Billy Graham nama maraqittuman kan ilalanif nama jallachudan bekamu yerotok apartheid africa kibake samurmudan jama wongelalalla bandrat akaste anitran
Christianity is not a white man's religion and don't let anybody ever tell you that it's white or black Christ belongs to all people
Christianuman amanti adi qofomiti enyu amantin kun imma adi fi gurracha gode akka sinitti himuf ina yeminafi kristos kan alanama hundati
lambiwon oromo ministry billy graham wolin hojjechuf cerra argatan kesalle hasof sisnejira kanen kesato kuluba doctor gammachis testabu bati uji wongelaf ministry sani wolin hojjenera ittifufnesni hojjenna jedani billy grahamin attamittiyadattu jede gafadenture
billy graham inni angastikanni isani timbe kamani biguddan lallaba wangela gutumma addunya walingeda gutumma wa addunya walinga uduwa mutuntane gugudda namoto gugudda presidento ta america rakaze amma namoto tikka biyota africa ke sijirani fi asia ke sijirani undu marana nawdan ama wangela lallabanida namota miliona ta ibutan lakamanida undu marachala musi ejel kabati technology television idafi filmi addadatin wangela namalalabani dagutumma atunyat presidento ta america undumati bisi muakka gorsat gorsa afurati bi gorsa sirna namusana makenna turani
akka ho gana ulda kristiana namata e hojjetet akka nama hoji wangela gutumma addunyarat yero kana nanna e hojjeta jirutti billy graham sinjrenya ke sankesatti ibagari sanqabatan fakkenya sanisinifta anmal
Telegramana fi pakenyuma gudda heddu nama kabanida tokofa tajajilli hojin sani walda kristiana ke satyo kimo dalla walda kristiana ke nama ittifame ta'in telegram walda kristiana ke satyo atau mana motumma ke satyo namo jiballa hojjeda motota america president richard nixon rakase amma john f kennedy ti amma lyndon ti amma barack obama ti nama gorseda kanaf fi tajajilli sani mana waqayyo ke sattisi mana motummaati motota ke sattisi nama dibba gudda fi deeda kanaf wajinnu yojennu wajinnu yewangela wajinnu yoki moji waqayyo no yojennu gar tokke duwa akantani motumma ilman nama tuku akadendawti nama fakkenye gudda nuftani indu maracala mo kanani niram fanni falma fi qabso gurrachonni bi america ke satti gocha turan hogantumma dr martin luther kingin isan martin luther king yojini walitti yenye gudda namakabacha turan american simmo woragurracha tv irga gusu akafennitu namadubate kanaf yerol chibutti araramu yerorakinatti mobil summa akaso simmo chubuda fi hida sai tanaras namonna kasangar garba namo wujeta wanta evi unduma kenya fakkenye gudda ta wuden kudatta
isiniga waqayyo arrasini kenne cerra argattani addunyarana na elama wangela lallabu barakana kesa tika kesa toko cerra kanani ministry reverend billy graham walin yokanis mo isani walin yokan namo tasani ujini nojetani ujin kallatti dan walargitani dubachuf cerra na argattan jira ministry sani ujini ni satau
ministry isaani wajjiniin baay'ee walitti dhiyeenya hin qabaanna. Yeroo baay'ee Charlotte nan deema. Biiroon isaaniitiifis Billy Graham Centeriin achidha. Achi dhaquudhaan muuxannoo hirmaachuu, gorsa fudhachuu, shaakala isaaniirraa baruu, si'a baay'ee goonirra. Gara fuula duraattis immoo walitti hidhannoo keenya baay'ee walitti hin dhiyeessina. Bishoopiin wajjiniin hojjettus as North American Lutheran Church keessatti Dr. Billy Graham akkasumas immoo ilma isaanii Franklin Graham wajjiniin walitti dhiyeenyaan hojjenna. Keessumaa institushinii guddaan tokko jira Gordon Conwell kan jedhamu biyya Charlotte keessa magaalaa Charlotte North Carolina keessa isaanii wajjiniinis walitti dhiyeenya qabna. Gana kanaan duras televizhinii keenya irratti televizhinii moo irratti sagantaa labsii ifaa irratti waa'ee Billy Graham dhalootaa fi dargaggoota biyya keenya keessumaa Oromoo gidduudhaa ka'anii fakkeenya akka isaan ta'anii fi hooggantummaa isaanii akka fakkeenyaatti akka barsiisaatti akka dokumentariitti si'a baay'ee dhiyeessineerra. Gara fuula duraattis kana hin goona. Baay'ee irraa barra. Anamma yeroo kana Haitiin jira. Republic of Haiti keessan jira. Achiis wajjiniin haasa'aa jira. Achiis hojii guddaa dhiibbaa guddaa keessumaa Haiti keessatti sochiin lafaa ta'ee namoonni gaagaama guddaa keessa yeroo galan hojii guddaa kan hojjetan keessaa tajaajila Billy Graham keessuma kan ilma isaanii Samaritan First kan jedhamu.
Tole gaagaaffii koosa dhumaa ta'a. Nama guddaa mootonni biyya lafaa dhaggeeffatan pirezidaantonni biyya isaanii keessa isaan dhagaan addunyaarra kan jiru namoonni iddoo isaan dhaabatanii wangeela lallabanitti gurra guutuu kennuufiidhaan nama isaan dhaga'u kana dhaloota boriitii fi jireenya isaaniirraa fakkeenya akkamii fudhatu ergaan gama keessanii?
Waan gaggabaabduudha. Tokkoffaan namni tuffatamu akka Billy Graham ijoollummaa isaaniitti nama waan tokkotti hin galan jedhamanii tuffataman turan yeroo baay'ee hin dubbatu. Ani addunyaarra naannee kana hundumaa hojjechuu koo waaqayyoonis nan dinqifadha. Maaliif akka inni na waames naanna dinqaa. Nama baay'ee tuffatamaa ture. Nama waan tokkotti hin gala hin jedhamnetu addunyaarra naanna'ee hojii kana hundumaa hojjete tokkoffaa. Kanaaf har'aa namoonni akka nama hin tuffanne dargaggoota keenya akka hin tuffanne carraa yoo kennamee fi ilmoon namaa wanti inni hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Lammaffaa tajaajila keenya keessatti daanga'amuun nurra hin jiru. Tajaajila Yesuus Kiristoos yoo fudhanne daangaa hin qabu ture. Dallaa hin qabu ture. Institution biiroo yookiin immoo dhaabbata gurguddaa ijaaree keessatti hin hidhamne addunyaa hundumaa irratti waan tamsa'uuf gadi ba'u ture. Isa kana kan Billy Graham irraa arginus. Inni dhumaa tajaajilli keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa keessa duwwaatti daanga'amuun nurra hin jiru. White House hin deemu turan. Kan isaan White House hin deemanii dubbatan pirezidentoota kana jaalalatti agarsiisuu duwwaadhaaf. Ifannaadhaaf hin deemu turan. Yeroo morman yeroo mootummoonni garmalee namoota rakkisan dhiisaa ittiin jechuudhaaf hin deemu turan. Yeroo mootummoonni waan gaggaarii hojjetan jabaadhaa ittiin jedhuuf immoo hin deemu turan. Si'a tokko tokko immoo fakkeenyaaf jireenya Bill Clinton keessatti yeroo inni cubbuutti kufee jireenyi isaa miidhamee namni isa jibbe na bira dhaabatanii na jajjabeessanii nama na godhaniidha Bill Clinton. Kanaaf tajaajilli Billy Graham jajjabeessuu qabaa, ifachuu qabaa, gorsuu qabaa, kan hundumaa of keessaa qaba. Nama guddaa addunyaan kun dhabde haa ta'u iyyuu malee garuu legasiin isaanii, gorsi isaanii, hojiin isaanii bara baraan dhaabbatee hafa. Isaanirraa waan guddaa baranna. Dhaloonni keenyas keessumaa dhaloonni dargaggoonni Oromoo akkasumas immoo biyyoota Afrikaa iddoo adda addaa keessa jiran baay'ee irraa baratu jedhee kan abdata. Anaaf fakkeenya guddaa naman yeroo hundumaa irraa baratu.
Luba Dr. Gammachiis Buubaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomitu jubee galatoomaa hundumti keessa.
Kabroon namni an dubbise kutaa Minnesotaa keessa kan jiraattu Adde Burtukaan Ayyaanaati. Adde Burtukaan ministirii Billy Graham waliin hojjechuun akkasumas isaan waliin illee wal arguuf nama carraa argate keessaati. Jalqaba isaaniin kanan arge gama televiziyoonaa lallaba isaan dabarsaniin jette Adde Burtukaan.
Akkuma beekamu gaa isaanii akkuma lallabdoota baay'een lallabanii TV irraanii yommuu isaan lallabanii teenyee dhaggeeffannaa taa'ee dhaggeeffata personaalii waamicha isaan lubbuudhaa godhaniis baay'ee nan arga. Akkasumas immoo anaa bu'aa guddaa kan naa buusanii barsiisa isaanii barsiisan yeroo lubbuu haraa waamanii isa teenyee dhaggeeffanna karaa TV'dhaati kan isaan beeku dura. Bu'aan isaanirraa argadhe waamichi isaan lubbuu haaraadhaaf go'an suni anaanis keessa koo keessa waan jiruu fi baay'iseenii barumsa guddaan isaanirraa baradhe qaruma TV'ti kananii jalqaba isaaniin baree jechuudha.
Ati egaa Billy Graham wajjiniin yookaanis immoo ministirii isaanii wajjin hojjechuudhaaf namoota carraa argatan keessaa tokko maal hojjetaa turte isaanii wajjiniin?
Biyya Ameerikaa eegan dhufe kaalejii deemeenyi achitti digirii sooshaal workarii eegan argadhee booddee hojii barbaaddachaan ture. Asumaananii waajjirri isaanii iddoo kana Minneapolis keessa waan ta'eefi achitti dhaqee hojii dhumaanaaf apply godhee jechuun hojii gana apply godhee booddee hojii isaan biraa argadhee dipaartimentiin inni keessa hojjetaa ture immoo kan kaawunsiliingiiti. Namooti warri gooftaa fudhatan lubbuu haaraan jechuudha, warri dhukkubsatan, warri rakkina adda addaa qabanii xalaa'aan biyya lafaa guutummaadhaatu gara dipaartimentii sanaa dhufaa. Wanta jajjarsiisaa ta'e isaanumatti dabarsinee kennaa. Wanta jajjarsiisaan taane garuu wanta isaan barreessanii lafa kaa'anii yeroo du'aatti kan nama jajjabeessu, yeroo dhukkubaatti waldoota naanna'aa isaanii warri barbaadan, paastoroota warri barbaadan akkuma kana kan qophaa'ee jirutu jira. Kan isaan biligiraam kan isaan qopheessanii achumarraatu xalayaa sana gaaffii namooti gaafatan deebifna jechuudha. Baay'een biyyuma lafaa guutummaa irraa dhufa kan nama dhibu lafanitti dhaladhe illee muggi keessaallee yeroo namitti xalayaa namooti iddoo sanaallee gizeen itti argadhu ture. Dipaartimentiin sunii guutummaadhumatti gaaffii namootaa kan deebisan, rakkina namootaa kan deebisan, gargaarsa namootaa kan qaqqabaniidha kan anachi hojjechaa ture.
Innaa ministirii biligiraam wajjin hojjetaa turtetti isaan waliin wal arguudhaaf carraa argatteetta?
Eeyyee, isatti baay'een waaqayyooti guddaan gammada. Yeroo waggaa waggaatti dhufanii dhatu isaanii tajaajiltoota isaanii yookaan hojjettoota isaanii dhufanii yeroo itti galateeffatan, yeroo itti attan maaltu akka ta'e akka jedhani, maaliif isaan waajjira kana keessaan hojjetan isaanii Shaarlatiin taa'u garuu biiroo kana dhufanii itu ilaalu, waajjira isaanii kana dhufanii ilaalu. Waggaatti tokko dhufanii tajaajiltoota isaanii yookaan immoo hojjettoota isaanii galateeffatu, waan adda addaas immoo itti dubbatu. Kanaafanii carraa argadhee isaanii hojiin wal argee baay'ee yeroo fudhatanii yuunattaa isaanii maqaa koo gaafatanii eessaa dhufteennaan biyya Itoophiyaatiin dhufe jedhee ittime eeyyee bara Alisillaaseen bitaa ture dhaqeetti lallabeera jedhanii yuunatti manii. Akkasumas immoo Firaankiliinii yeroo baay'ee akka biyya Itoophiyaatti deddeebi'u akkuma kanatti na walii wajjin dubbanne.
Ilmi isaanii
jechuudha. Eeyyee, baay'ee waaqayyootti gammada isaanii wajjin carraa kan argadhee dubbachiisaan dubbachuu kootiis isaanii dubbachuu kootiis.
Eegaa nama guddaa addunyaa birattis biyya isaanii birattis nama beekamaa akkasumas amala gaarii qabaniin wangeela addunyaa guutummaa irratti dabarsuudhaan nama beekamantu Roobii Darbee addunyaa kanarraa godaane. Dhaloota boriitii fi jireenya biligiraam wajjin wal qabsiise waan jettu yoo qabaatte.
Nan gammada baay'ee gaaffii kana na gaafachuu keetii fi gaafa dubbatanii maal jedhani gaaf tokko atoo nama umuriidhaanii guddaadha. Attamittiin muuziqaa adda addaadhaatu gaafa isaan lallabanii muuziqaa ficcimaa kanatti faarfachiisu faarfannaa irratti. Kanaaf attamittiin itti jedhanii gaafatanii minnaanii bara kana keessa jenereeshiniin kun muuziqaa dhaggeeffataa. Kanaafani muuziqaa kana isaanii dhiyeesse karaa muuziqaa sanaa wangeelli akka qaqqabu godhaa jedhan. Ergaan isaanii inni guddaan jaalala. Isaan daqiiqaa 30 kan isaan baay'ee baay'ee lallabanii achirratti garuu waa'ee jaalalaa waa dubbatu. Kiristoos si jaallata. Gara waaqayyoo kottu. Waa'ee jaalalaa lallabu. Waa'een firdii isaan bira hin jiru. Jaalalaan namoota akka Kiristoos nama jaallatu. Waa'ee fannoodhaa lallabu. Kanaaf nuyis akka tajaajiltuu tokkootti anis warra biraatiifis ergaa itti aanaa wargara fuulduratti warra hojjennuufis jaalala Kiristoos jaalala akka ta'e akkuma isaan waa'ee jaalalaa lallabanii namooti kumaatamni daqiiqaa 30 isaan lallaban sana keessatti dhufanii gooftaa fudhatanii waaqayyoon hunduma keenya gargaaree jaalala duwwaa akka lallabu isaan jaalala kan isaan lallaban meeshaajii isaanii kana anis immoo kanuma hordofachuu.
Adde Burtukaan Ayyaanaa ibsaa naa kenniteef hedduu galatoon. Reverend Dr. Billy Graham bakka jiraataa turan kutaa North Carolina Charlotte'tti kan argamu bakka biqiltuu laayibrarii isaanii Memorial Prayer Garden jedhamuuf haati warraa isaanii Ruth Graham itti awwaalaman cinaatti har'a waaree irratti sirni awwaalcha isaanii raawwateera.